Embera yabantu yewunyisa otunula n'ogamba Mukama nsonyi okwemulugunya ku bye sirina ng'eriyo atalina na kyalina ng'ate amanyi n'okumusinza ng'era amanyi n'okumugamba weebale kasita ndi mulamu eriyo atalina na kyalina ng'ate teyerabira Katonda ng'era amanyi n'okumugamba nninze nsaba osonyiwe obutali bugumiikiriza bwange kaninde ababonaabona eyo be bangi okunsinga nsonyiwa Mukama okwemulugunya ennyo bwe ntyo ninze ninze nsaba osonyiwa obutali bugumiikiriza bwange kaninde ababonaabona eyo be bangi okunsinga nsonyiwa Mukama okwemulugunya ennyo bwe ntyo ninze ninze singa yali asobola kubikulira ebintu nakulaga atalidde nakulaga n'ababafudde nakulaga nti bonera bali wakululwe nti mulimu byakuwadde omulala ye byatalabye nakulaga nti gwe kyonaali olwaleero kibewa kyokka nakulaga nti mulimu gwabalidde mu lwenca Charina ngate amanyi n'okumusinza ngera amanyi n'okumugamba weebale kasita ndi mulamu eriyo atalina na charina ngate teyerabira Katonda ngera amanyi n'okumugamba ninze nsaba osonyiwa obutali bugumiikiriza bwange nsonyiwa Mukama okwemulugunya ennyo bwe ntyo ninze ninze nsaba osonyiwa obutali bugumiikiriza bwange kaninde ababonaabona eyo be bangi okunsinga nsonyiwa Mukama Means it.